basima babeli wenzele nina ngithandile babi ngobabeli wenzele nyangaka mina baba baningi bakudumisa usuku nosu mina bengingubani ukungangenithuba lokuphila nkosi yami ungithandile nkosi ngobabeli wenzele nina ungithandile baba ingoba benikwenzeleni ngakamina baba baningi bakudumisa usuku nosuku mina bengingubani ukungangigcinele yami impilo nkosi yami ngihlala ngijabule nje
Ain't causing shame.
inkosi bahlengene yeyina bakhwabanisa inkosi lelizwe inkosi bahlengene.